waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
to the men and women who propagate this hate and evil you will not defeat us mr speaker let this be the message from this house and this nation today our values will prevail
ragga iyo haweenka faafinaya nacaybkan iyo shaydaannimadan nagama adkaanaysan tan ha noqoto fariinta ka imanaysa aqalkan iyo qarankan maanta qayimkeena ayaa guuleysanaya taasi waxay ahayd ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May oo ka hadlaysay aqalka baarlamaanka kadib weerarkan lagu qaaday wadnaha London taasoo waddanka oo dhan digtoonaan sare gelisay ninka looga shakiyay inuu ka dambeeyay weerarka ayaa lagu sheegay inuu ahaa Khalid Masood oo 22 jir ah ninkan oo ku dhashay Kent ayaa hore dambiyo loogu xukumay dambiyadaas oo ay ka mid ahaayeen in lagu helay isagoo hub haysta laakiin weligiis lama xariirin argagixiso Theresa May ayaa xaqiijisay in ninkan hore looga baaray inuu xiriir la leeyahay waxa loogu yeeray kooxaha xag jirka ee dagaal doonka laakiin wuxuu ahaa nin aan kooxa gaara ku xirnayn oo gooni socda ra'iisul wasaaradda ayaa sheegtay inuusan hadda ninkani ku jirin diiradda hay'adaha sirdoonka isu soo bax shumacyo lagu shidayay ayaa lagu qabtay bartamaha magaalada London gaar ahaan meesha la yiraahdo Trafalgar Square halkaas oo duqa magaalada London Sadiq Khan uu ka tacsiyeeyay dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay
We come together as Londoners tonight to remember those who've lost their
waxaan isugu nimid annagoo ah reer London caawo inaannu xasuusano dadkii naftooda ku waayay iyo kuwii kale ee weerarkan arxandarrada ee shalay uu saameeyay laakiin inaan sidoo kale dirno fariin cad oo ah reer London weligood argagixisada handadaadooda ma yeelayaan umana jaanjaxayaan dadka weerarka ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa Keith Palmer oo booliska ka tirsanaa ninkan ayaa lagu tilmaamay inuu falgeesinimo sameeyay Aisha Friday iyo Kurt Cochran oo ahaa dalxiise ka yimid dalka Ameerikanka ayaa sidoo kale la sheegay inay yihiin dadka ku dhintay weerarka qofkii afraad oo ahayd haweenay 75 jir ah ayaa dhaawacay isbitaalka ugu dhimatay maanta oo Jimca muwaadinad jarmala oo deggan kana shaqaysa South Australia ee dalkan Australia Patricia Nispear ayaa ka mid ahay dadkii dhaawacmay hooyadan labada caruurta dhashay ayaa laga qalay lugta oo burburtay xarunta qaramada midoobay ee New Yorkna wasiirka arrimaha dibadda UK Boris Johnson ayaa uga mahadceliyay madaxda adduunka sida ay uga tacsiyeeyeen weerarkan
There are victims in London from 11 nations which goes to show an attack on London is an attack
dadkii dibku ka soo gaaray weerarka London waxay ka soo kala jeedeen 12 dal taasu waxay ku tusaysaa in weerar lagu qaado London inuu yahay mid lagu qaaday adduunka oo dhan waxaan ini ka sheegi karaa wada hadalada aan ku yeeshay dalkan Mareykanka oo aan la yeeshay Mareykan iyo dalalka kale ee saaxiibadeena ee adduunka oo dhan in adduunku ku mideysan yahay sidii looga adkaan lahaa dadka weerarkan soo qaaday loogana adkaan lahaa fikradahooda karaahiyada oo waqtigoodu dhacay maamulayaasha Britain ayaa sheegay in heerka digtoonaanta argagixisada Britain inaan la kordhin doonin oo ay joogayso heerka labaad oo awalba ugu sareeya oo ah severe laakiin weerarka ayaa dhaliyay baaqyo lagu doonayo in la kordhiyo ammaanka dhismayaasha dowladda Steve White oo ka tirsan urur u dooda booliska ayaa sheegay in loo baahan doono in la bilaabo dood ku aadan in booliska la hubeeyo iyo in kale
Policing in the United Kingdom is largely unarmed and I think police officers and the public understand
Booliska UK intooda badan hub ma qaataan waxa ay la tahay in booliska iyo dadweynuhu ba arintaas fahansan yihiin ayna dhici karto inay sidaas doonayaan inay si ahaato laakiin dabcan taliska boolisku waa inuu isbeddel diyaar u noqdo waa inay diyaar u ahaadaan inay ka jawaabaan khatarta maalinba maalinta ka dambeysa isbeddelaysa shala waxaanu aragnay in kasto difaac jiray haddana waxaa jiray meelo aanu ka nugulnahay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au/somali